A he kaupapa tēnei e huanga nei, e karangahia nei ko te rangipaki o Ngāti Wai. He kaupapa nā te poari o Ngāti Wai, i runga anō i te manako a te iwi. Ki te kapo ake i etahi kaupapa e whakamāmā ke ai. Te āhua mō a tātou marae, mō ngā whānau e noho ana ki ngā wā kāinga. E mōhio tonu atu ana e kake kake haere ana te utu i tēnei wā. Utu mo te kai, utu mo te hiko, e rātū momo utu. Nā, mā tēnei kaupapa e māmā kia i te utu, mō o mātou marae. Kia āhei ei, ngā hapū, ngā whānau, te huihui ki runga i te marae me te kore ā wanga wanga mo te utu i tēnei mea i te hiko.
At the moment we've been allocated 28 panels. And from my understanding, that's about between 14 and 15,000 kilowatt hours a year, per year, which hopefully will, the objective is to get a zero power bill. That's our objective. And we may have to add more. I think we have a capability to have 48 panels. At the moment, we're installing 27, but we're looking to amp that up as time goes by.
He kaupapa tēnei e hono ana ki te rangatirata e whakatina nāna i tēnei mea i te rangatiratanga. Nā te mea e hopu ai nāna te ihinga o te rā hei whakahihiko i te marae. Ka hore he utu ki te kamu pene hiko ki te aha. Ka mutu ko ngā toenga hiko, ka whakahokia ki runga i te ara hiko. I reira ka māmā ki ai hoki te utu hiko mō ngā whare o ngā whanaunga e noho pāta tāna ki te marae. Nā reira he kaupapa tia ki tai ao tēnei, o tira he rangatiratanga anō kei tēnei kaupapa.
I think when they do see it in action, they'll see the benefits that can be derived from it. And hopefully it inspires them to install or make that part of their development plans.
Ko te manako nui mā tēnei kaupapa e ngā wari ake ai. Te whakamahi ngā ke o ngā hapū i ngā marae. Kia huihui atu ki ngā marae, kia kaua e āwangawanga mo te utu i te nama ki te kamupene hiko. E rātū āhua tanga katoa mā konei, āhua ngā wari ake ai tērā mō a tātou mō ngā hapū o te kāinga. E kā nui tō mātou koa. E ka whiwhi ki ngā marae huri i te ākaurua o Ngāti Wai e nei tuāhuatanga. Me te mōhio hoki he mea tautoko tēnei. He mea tautoko tēnei nā ngā pūtea whakawhiwhia mai ki a mātou i tā mātou tono Ngātu mo te kaupapa. E kite ana mātou ngā huaka i tēnei kaupapa mō o mātou marae, o mātou hapū, o tira mō ngā whānau huri i te ākaurua o Ngāti Wai.